Mbalunga nabamunye
Yebale katunda bakumye Nabatusa kufu wanguzi Mukama kumwebaza Kati tusabachimu abakole Mukowole katunda Abele umakaka mwe Emirembe juna Mwebale okusana huo Okugatiku Mukama ya buomusa Kantumebaze kubanda Abena woku wafe Ye murungi kabaka ye mare Mwepale okusana huo Okugatikwa Obufumba kulungi Mukama ya buomusa Kantumebaze kubanda Abena woku
Chinde senzerero kwe kulaba abakola banyumye Bwentu nuleruyi neruyi wona sanyu chelele Na baka mwenye mwenye kubakole Tusanyuke tujaguze nyo Owena kuyo kwe viveko Tojikubaba sanyuka
Mwekale okusana huo okukatikwa Obufumba gulonji mukama Kantumebaze kubanda Abena woku wafe Ye murungi kabaka ye bale Mwekale okusana huo Okugatikwa Obufumba gulungi Mukama ya buomusa Kantumebaze kubanda Abena woku wafe Ye murungi kabaka
Sanyisa kukuche webuna kwa kulaba Abakola batute
Baba beba bili katomu
Obobu wangu zi yesu webale
Echisa kutula obufumbo Zengango okukeya Nobu sungu mwe walenda Musanyukile mwye
Webale
okusana uo Okukantikwa Obufumba gulonji mukama
Mwe walenda,
musanyukile mwye